Beniphi besijike bebe kunganza uphumele jonge iminyango iyavule
impumelelo iyabona dolo
beniphi besijike bebe kunganza uphumele jonge iminyango iyavule
ya osiqhamaza ndabule
bambisa ikhawe 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 bambisa ikhawe Kule kabuhlungu silala kuenda mathumbu mama ethandaza ndisifa zintsungu ibisika inimbe belila ebusuku ixhe kulam lisithi imfundo inqenqaza phezulu ndiyaphandaza leqa kwintsuku lo mkhulu uzondenza ndibe mkhulu ndavungama kwingoma kaloku ndintsuku
ndandithile
ixesha lifikile ndiyaphambili isitalato sangqondo
ndandithile
ixesha lifikile ndijegeza imbilini nabazali bayavuma uzalwa ngubani lo mntana bathi ndihamba nexhwele banekhala kule gemi ndiqhutywa yindlala ndime eqongeni namaqhawa
Bebe kingan su pumele Jongi minyangu ya vule
Impumelelo iya puna dole
Beni pibes chike Bebe kingan su pumele Jongi minyangu ya vule
Ya Osika matenda bule
Mambisa ikawe 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 Mambisa ikawe Ikawe
Bengalulanga ntanga, khumbula ngana mathafa Khumbula ngana kuphana, bantu bengithathela phansi Khumbula ngana mathafa, ndisaqala bengithiya amagama Baqalela lo mkhulu ndokuthanda, baphendule bathi uzondisaba Make makhaya kugcwele ubuqaba, abadala bayiqondile ndawo Baya kwisikolo bakubona sisibhanda, bayagqiba kuphelile ngawo Basekhepha ndivuma yonyaniso, singabantu khumbula sifani Abanye bantswembu kwi-art, kanti abanye bantswembu kwincwadi Khumbula begqiba ngawo, bethi abantu anzuphelela ndawo Jonga ngoku ndiliqhawe ekuhlaleni, phandela umndeni bhaliwe apha emqaleni Khanitshweni nanithene ekuqaleni, sendimkile matora ncameni Nandintswembu ngikatiwe la way, olu lubizwayo ndlalo le way
Beniphi besijike, bebe kunganza uphumele Jonga iminyango iyavule,
impumelelo iyabona kalula
Beniphi besijike Bebe kunganza uphumele Jonga iminyango iyavule
Ya Osiqhamaza ndabule
Bambisa ikhawe